town. Lamar.
Jambo kidogo wasira kama mbogo Nishindwa kuelewa Ananipenda mbaka akishalewa Anakasirika nikichalewa Asira nyingi kama hajalewa Mapenzi mengi akishalewa Nishindwa
Nadani ni supa, kisha kunyezo chupa Mwenyewe unawelewa wa mrambali kucha Bala kukikucha, pombe ikisha Hata spati picha, jinsi utavyo pinyika Pombe likunya wote lawe supu tapika